dope. Estamos more dope. More 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 dope. Estamos more dope.
Nauliza mpaka lini wanapiga manduru, goma zangu mwa mkazi uza mandururu. Kwa Mola mimi nashukuru,
jemoni nashukuru,
umenipa night na sijalipa ndururu. Nauliza mpaka lini wanapiga manduru, goma zangu mwa mkazi uza mandururu. Kwa Mola mimi nashukuru,
jemoni nashukuru,
umenipa night na sijalipa ndururu.
Rhymes zangu on point, dem wangu on point, bado napata ma points, maheta wakini point ati
modo yule.
Jina yangu on point, nimedigi ragaraga na ma blues misi pendi. Swag yangu ragaraga na waga misi pretendi. Mapala wanipendi,
ata ngoma upendi.
Eti ngoma sipendi, we pala sikupendi. Napenda ngoma huanga na kula ngoma. Sakula ngoma mwenyeshe we umesoma. Kiuno yako noma ni kama inanichoma. Lips yako noma sijali ata kahoma. Najua umesoma, mi pia nimekusoma.
Aima mijabele,
mi siwezi kukuchoma. Na benye wewe noma kukupenda sitakoma. Nitauza mangoma tununue nyama choma.
Nitauza mangoma tununue nyama choma.
Nauliza mpaka lini wanapiga manduru, goma zangu mwamkazi uza manduru. Kukomola mina shukuru,
jamoni na shukuru,
umenipa night na sijalipa ndururu. Nauliza mpaka lini wanapiga manduru, goma zangu mwamkazi uza manduru. Kukomola mina shukuru,
jamoni na shukuru,
umenipa night na sijalipa ndururu.
Chips kuku sana imetua baite, ati murume anadai mademu wa baite. Wanapenda kuku sana sijui kuku na baga, ata nimeshindwaga na story za baite. Na labda unielewe juu labda hujielewe, juu kama unaelewa basi leo ningepewa. Kumbe mimi ningelewa, mahewa ningepewa,
mahewa ningepewa.
I call the shots, I call the big numbers. Been worried about my sisters and brother, the real number. Broke fast is my real number, cool like a cucumber. Niggas be headed by them, making all the new numbers. I told my sisters and brother that I would never let him down. Never let it drop, but ever since the music came around, I've been up from the ground, searching for my ground. It's like a pleasure band, but you don't understand. It's a cold one now, but you don't believe. I've been pushed sometimes to get back on my feet, yeah. This shit is crazy, bitches wanting my baby. Niggas wanting my baby, cause they think that I'm crazy. Cool for school, we rule the blue moon. Easy on my sudden sour, got it all smart. See your chicks been see me.
Your chicks been see me.
Nauliza mpaka lini wanapiga manduru, goma zangu mwamkazi uza manduru. Kwa Mola mimi nashukuru,
jamoni nashukuru,
umenipa mic na sijalipa ndururu. Nauliza mpaka lini wanapiga manduru, goma zangu mwamkazi uza manduru. Kwa Mola mimi nashukuru,
jamoni nashukuru,
umenipa mic na sijalipa ndururu. Nauliza mpaka lini wanapiga manduru, goma zangu mwamkazi uza manduru. Kwa Mola mimi nashukuru,
jamoni nashukuru,
umenipa night na sijalipa ndururu. Nauliza mpaka lini wanapiga manduru, goma zangu mwamkazi uza mandururu. Kwa Mola mimi nashukuru,
jamoni nashukuru,
umenipa night na sijalipa ndururu.
Hayo jema sadikifu modo yatawa modo ni modo yatawa modo modo yatawa modo.
Modo, yeah, get that one more, dog.